Yeah. Una mesta en el edge, my band. I'm a show on the map.
Ni andiva, ni andiva. Ni sandivi, don divanga.
This is PaceWaveMusic.com, babe.
Lord, I pray for my success. Urinde achieve nane.
Shkwembusha mina ni against. Lava za kubasa.
Dear God,
he's got true love.
Dear Lord, yeah.
Atingane ti uvarenda ndi garapelesa. Ngori shango nindi vane vano tembisa. Ufira mutu ane adodori kakisa. Ngamuya wawandi kodata vachupa tucheza. Nandirambu ya ndi kodata vachitimbaza. Zivu ya ndi shikere ole jindi batakaza. Uringa nne chipinga chate vati huza. Uvandika bifema vanchi zuya baba isa. Vachimbona nambiru watanga basa iwisa. Ngori vata do umbona ndisi chava hone. Murena kabantike katne ukunde vone. Panda ndira nizanga urange vone. Ndiya hangwela bafarele genda kakahone. Aba ntakulebe barishinga si ite pasione. Aba mpatucheze kaba mfungere ligone. Uri ube na cheta zopanda nizivone.
Yeah, musoro wangu unotema. Mianga bongo beba ndengwa. Zabuti zitoda urengwa. Ndewero umbera ndasengwa. Lord, I pray for my success. Uri ndi achieve nane.
Shkwembusha mina ni akenza. Lava za kubasa.
Diego, oh. Success, urinde achieve nane.
Shkwembusha mina ni akenza. Lava za kubasa.
Diego, oh.
He's got true love.
Diego, oh. Yeah.
Achikosa yango one ndiko di ambera. Ndi manji machota enda fuka anoremera. Mara tingo tenda unyama ndo kondelera. Nanga magona ndo di wanda huwerera. Washa wanji batu wa mitazi ya elera. Mbiru uba ikatikwa ndi ya shiribuwa. Ndiri uba ndikatiba shabunda shiribuwa. Nisumbo ya urindi chenda shidufaziwa. Uba akona hondi nga shubachi hulisiwa. Nditenda uripande huna shibambechera. Zineza dansi ya ndichi watu nipeya. Ufisi walutendo ni atinga dezitenda. Puru vero langa kabonendo liveya. Apezi bachitonda babo basangonzia. Ndiko tama udiwana ndina shibuya. Sabango batubo ndichi kodeya.
Lord, I pray for my success. Urinde achieve nane.
Shkwembusha mina ni akenza. Lava za kubasa.
Diego, oh.
He's got true love.
Diego, oh. Yeah. Lord, I pray for my success. Urinde achieve nane.
Shkwembusha mina ni akenza. Lava za kubasa.
Diego, oh.
He's got true love.